It's a Madonna on the beat.
Trigger finger itchy.
Black Market Records.
Trigger finger itchy. Trigger finger itchy. Trigger finger itchy. We take shot. Trigger finger itchy. Me a take chance. Trigger finger itchy. Trigger finger itchy. We a take shot.
Mupenda my skinny. Mupenda my bixes. Mupenda ga inverse. Mupenda my suppress. Mupenda ga indoors. Mupenda ga outside. Mupenda ga rust and super.
Mupenda my gangster.
Mupenda ga easy at the. Mupenda ga sometimes. Mupenda ga easy at the. Mupenda ga design. Mupenda ga mchana at the. Mupenda ga tune at the. Mupenda ga easy at super.
Mupenda ga b-side.
Tangu last year mushinda niko drunk. Jake song wali ni text tako done. Na tangu last year mushinda niko hijack. Song wali ni show niko down. Tangu last year mushinda niko drunk. Jake song wali ni text tako down. Na tangu last year mushinda niko hijack. Song wali ni show niko down.
Mzengi team. Tuko mati. Mzengi team. Tukimokilize way tumijipin. Mzengi team.
Nikipewa magiz, ukiwasha madasha. Na sezi zunda wada, jua tatoka trrr. Yani seka mbaya, mupenda figa inchi. Mariambes kuwa tichi. Pigwa ringi slow ngam, tuko indies. Kukuwa snitch, labda muninza gidipi. Kuwa metea kila kitu iko kwa maga. Do wangu runyu wa meze ni yule zing ting. Kila jango nimemlazia headshot. Nduki zilikuwa ni za confirmation. Kuwakilisha suwakilisha na dudi. Ndit me kusababishe mikafi. Tuna mangiso za kuwa rianyu. Na tuna riambez yonda pe.
Miunda na pe mamini.
Mimi.
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 Mini. Mimi. Mini.
Mimi. Wakigua ishe tulegeza giriang. Wakigua ishe tulegeza giriang.
Mzengi team. Tuko mati. Mzengi team.
Tukimokinize way to meet you dream.
Mzengi team. Tuko mati. Mzengi team.
Tukimokinize way.
Penda zenye nyi upenda mwezi pata. Tuko guwezi ezi upach na kashata. Mamonzo tulichorea, pingi ni mashada. Mkiwola na madada sini kusaka baroda. Yo, ulitoko ukabonda. Yo, nyonya wako kakasonga. Yo, sayi umefurisha gwadu. Mi upenda nga wale wamebeba manyu. Kama kawani mastingo kuwa rianyu. Wali try zex wakatako za kimanyu. Mi upenda wale kwa ndaki kidale. Mi upenda wale kwenye ndaki mindo parent. Apparently nikingasa watangamna. Apparently nikingasa watajamna. Apparently walikuwe kasa damu juu. Apparently bogi genje ndiyo riang.
Mzengi team. Tuko mati. Mzengi team.
Tukimokinize way to meet you dream.
Mzengi team. Tuko mati. Mzengi team.
Tukimokinize way.
Tumejipi.